Amplified Music.
Got a life was not easy. Living a life full of battles and struggles. Every day and I look if we put to it. Even studio was expensive, so me couldn't afford it. AI, back at first I don't believe in a almighty Jah, who was always there for me in the times of sorrow and enabled me pass through the enemy arrows. Now I'm looking for the better, better, better tomorrow.
Twaitiranga okufuna ekyokulya ngeto life yali nzibu nnyo busajja bwatutulugunya emisinde batoni tiyagasi byonna ebyo batukuba batutulugunya abasinga betta birwadde byalumava amaziga twayiwa mangi twasigala tusaba mukama ye katonda wesi ye muwonya ye kamenyo ye mufuzi ye bakiranga tuwa obulamu ne tubeera bagoma mulinnya lya yesu bigita nange ne beera chapati owe bala omusembe otunda ngo yoyo chakasolino yo wo muchomo obera mugeto kwe buli chocolate bakulaba wo bakulaba bobe bakuyita otwa damo amanyi musinzo oye yakutonda
I'm a warrior, so the rain the army of the Lord, I'm a warrior.